Kizunguzungu, mapenzi kizunguzungu, kizunguzungu, mapenzi kizunguzungu. Mayato amechukua my focus, amechukua mapenzi yalimchanganya Daudi, mapenzi kamchanganya Abrahamu.
Shut up.